Huh. Yo. Same gangster shit, man. When you do it, take a boy. Where did? Squeezy Nico. Kwa TV ncheki huko. Kwa TV roundi Nico. Na BD. Squeezy Nico. Kwa TV ncheki huko. Kwa TV roundi Nico. Na BD. Cheki luku, squeezy inatesa. Na manugu, tuliwapoteza. Nikasupu, kanaitwa Lisa. Uskule njugu shikisha kijaba. Squeezy mi, niko juu VIP. Alishika manzi yangu squeezy ni kiziwi. Hiyo chesa weka nusu, niko na kashi. Mwaka mpya mi lazima ni omoke. Staki jua intertrap uko kote. Kama siwa nita drip kote. Hii jonga cheki huwa high step. Nafanya ngoma zote mpaka bongo. Wamegoje mini sote ni kochonjo. Hii mwaka na wapea ngoma moto kama foil. Kama mina chel huko NTV. Wako wika wakudungwa BCG. Mina rap, mina sing, mini G. Neza mix, neza sing BBT. Neza trap, neza sing BBT. Neza mix, neza sing BBT zote. Mother. Squeezy Nico. Squeezy Nico kwa TV. Squeezy. Squeezy Nico. Kwa TV ncheki huko. Kwa TV roundi Nico. Na BD. Squeezy Nico. Cheki huko. Roundi Nico. Na BD. Yo. When you do, it's a boy, man. Some gangster shit. All the way up, man. Is it ngoma aziishi? Huh? Aziishi? Kujo binti yako wapi? Yeah.